Katika dunia ya kisasa ya muziki, tamaduni tofauti za kipekee katika kila kona ya dunia zinaibuka. Tamthilia ya Skyline imejikita mahususi katika kutafuta hizi sauti za muziki na kuzipeleka kimataifa.
It's a balabi. This is an album classic from Tanzania, East Africa. These songs best for all ladies enjoy the bit of sound. Classic. Kisha tupatane, baby tuelewane. Kisha tufatane. Yeah, I can give you my life, you can give your love. Kisha tupatane. I can give you my life, you can give your love. Kisha tupatane. Tunaanzaga upendo, kisha yanafata malengo, na mwisho waka nitendo. Nipende nikupe na tendo, cha muhimu nawe malengo, usijepoteza upendo. Gegege. I can give you my life, you can give your love. Kisha tupatane. You can give your love. Kisha tupatane. Yeah.